zambi kwa makamba yera tuzacuranga tugezi wacu wicikintege nubwo biruhije Yesu nagaruka tuzaruka tuzambi kwa makamba yera tuzacuranga tugezi wacu Chikineje nuko viruhije Yesu nagaruka tuzaruka Inambara n'indwara z'ibyorezo N'ubugome dusebikabije Amahanga yose agaritse imitima Ibyo bigaragaza ko ari hafi Tuzambi kwa makamba yera Tuzacuranga tugezi wacu Wicikintege nubwo biruhije Yesu nagaruka tuzaruka Tuzambi kwa makamba yera Tuzacuranga tugezi wacu Wicikintege nubwo biruhije Yesu nagaruka tuzaruka Tuzavuzi mandu Igishimo tuzaba dufite Umukiza amagara bamuyobotse Mami fashuza mama garukarutse Tuzambi kwa makamba yera Tuzacuranga tugezi wacu Wicikintege nubwo biruhije Yesu nagaruka tuzaruka Tuzambi kwa makamba yera Tuzacuranga tugezi wacu Wicikintege nubwo biruhije